body.
KCR, by the way.
Cargo on the beat.
Kana penda vitu big, ati vitu ringa. Pepe liki soso ya mina kana figa. Toto mali safi queen bishi bima diva. Let's talk, attitude ni anziwa. Kako freshi mama mia so easily. Chob no kashinda ngwenozwa isili. Kako soki ana walk mina P3. Bad man, ukipenda call me your pedigree. So mela 9, choco line, sella fine. Akiwa mbali pina shusha mina karapin. Niko obsessed, daily niko quarantine. Yendi ye dog, ana niset ya malala queen. Ati pepe, mpaka zi. Kamen bana bana nimebaki hoyu maiti. Ati pepe, mpaka zi. Madi mina tandubu kakiwainia kwa di. Agamane mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda zo ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe. Agamane mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda zo ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe. Ah, mini gangsta, sema for shumensa. Lakini mbele pepe jua ligi na kale sana. Ni flip kama pepa, control ni ya refa. Madidi dona na nifinya shinda Lexus. Ati maserari pass, body mass, yezi bypass. Venye kana flex for real, shori katoka mass. Niko so stag na filoka funga shinda calf. Shani pakia heart, mabude na filoka ni jazz. Madman, Batman, bogeyman, holy gun. Pepe ya koso beauty gun, I call her my wifey gun. Pretty girl, chami gun, sweetie gun. Home with a home, atabaki kwa my Vatican. Ati pepe, mpaka zi. Kamen bana bana nimebaki hoyu maiti. Ati pepe, mpaka zi. Madi mina tandubu kakiwainia kwa di. Agamane mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda tu ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe. Agamane mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda tu ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe. Ah, toto mali safi ya sali, ati toto ni maziwa. Kameni teka kili na kabuduka kanisa. Mami na bediko lazima ntekeleze misa. Mambio wio ni za Mbappe caps ni za wisa. Kapiga tsunami vila na turn kama visa. Na freeze kwa mtima kama spell ya tirisa. Bounce oli jitsi ya kiki wala tisa. DJ niko chikichi na menya menya tunda tikititi kama tititi. Kando tiki kiki ni juflavor ni ya chokoti. Pepe ni remote madi dimadi mi roboti. Mani mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda jo ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe. Agamane mbaka sande ni pepe. Jan paka jan, buda jo ni pepe. Niwe soba ama high, ni pepe. Nomo ama seko zua reason tu ni pepe.